Mama, your steady black man, you won't wear no. Nebuta magico. Bakete
obudde bunkeerera oluusi ne mulwako wenzira amabanja gantuuka mu bulago n'enjula nno kwetuganze olumu ne nguma naye ngera fizizibula o mama awo ne nzijukira ebigambo byo mama no mwana wange obulamu kyabbeeyi oba mulamu byonna bisoboka era nyikira okole kuba omusajja yenna alya ku ntuyoze oyo ye maama 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 oh harula rula rula harula rula rula harula rula rula
my sweet mama
harula rula kuba nnyo mpangule kuba yatoba nnyo nze nsome kushure atayina bamina yenze ngume kati nina mura gwafere oguli mwensi goje bapfa basige obulungi bwenze mwana we kekasusu kano ne kano kafesi eddoboozi rine lisule wamwe mu mayumba sweet mama
baby, you're my queen, I'm my king, mommy.